Chari nanza na ingia kitani doro Diploma kichwani kuipata jila mgogoro Hustle hard, mishe mishe sky kisoro Kaz bila mtaji fanya za kikoro Ujanja hakuna, mpiga dili kabuma Na mafisadi hakuna, mademu mwiko kutuna Mulize siyalo, kilicho mkuta Kapiga simu ya kizinga na mwana mekaza Legeza, ababa legeza Legeza, afyuma vimekaza Legeza, ababa legeza Legeza, avyuma vimekaza Haso ndo bari ya mjini, pesa umejificha Kazama mpaka uchumbini, nademu kamwacha Zile kwich kwich, squeeze pesa Yuno peleka msondo, goma itakesha Afe kipa, afe beki, ushindi lazima Afe kipa, afe beki, ushindi lazima Boda boda,
lazima
Mama lishe,
lazima
Dei waka,
lazima
Kwa masela Afe kipa afe beki ushindi lazima Afe kipa afe beki ushindi lazima Boda boda
lazima
Mama lishe
lazima
Dei waka
lazima
Na masela
lazima
Mambo kweli so mambo kupambana kingangari Klabu mpaka weekend wala bata squeeze chari Macho kwenye paper, macho kwenye salari Squeeze tunakesha, kuzisaka tujali Chaka mchaka tunamove, tukizipata tasare Chongo bada ya mchongo umiza kichwa I say Jini bila falanga utakaziwa mpaka uze Mission, struggle, kambi popote Legeza, ababa legeza Legeza, avyuma vimekaza Legeza, ababa legeza Legeza, avyuma vimekaza Haso ndo bari ya mjini, pesa umejificha Kazama mpaka uchumbini, nademu kamwacha Zile kwich kwich, kwizi pesa Yuno peleka msondo, goma itakesha Afe kipa, afe beki, ushindi lazima Afe kipa, afe beki, ushindi lazima Boda boda, mama lishe Dei waka, kwa masela Afe kipa, afe beki, ushindi lazima Afe kipa, afe beki, ushindi lazima Boda boda, mama lishe Dei waka, na masela